expanded on a short wave. Onye na anyoli abon na mde kano anyi si na London ne wetere unu ozi anyi nwanwa obere ọdachi na ụbọchị nke taa kama na anya gabigele ọdachi ahụ anya si na anyị ga-aga n'ihu iwetere unu ozi agbanyeghị ọdachi niile dị iche iche bụ ihe anyị na-ahụ na agba nke anyị ga-ewetara unu n'abalị nke taa anyị ga-agba mbọ isutuo ya n'okwu bekee ka ndị ọzọ na-enwe ike na-ege ntị nwee ike ghọta ihe anyị na-ekwu n'ihi na ọ bụghị naanị ndị ebe anyị ka anyị na-agbasara ozi n'ihi nke anyị ji obi dị umeala were obi ọma were na-ewetara unu ozi nke a n'abalị nke taa. Anya okpuru ohara na-ekene ndị niile na-ewetara anyị akwụkwọ, ndị niile zitere anyị ozi na ịntanetị, ndị si na info@radiobiafralondon.com zitere anyị ozi, ma ndị si na contact@radiobiafralondon zitere anyị ozi. Anyị na-ekele chi niile n'otu n'otu. Tupu m aga n'ihu iwetara unu isiokwu anyị, aga m achọ ka ụmụnne anyị nyere ha na ebe nwee ike kelee unu. Biko barista werenụ arịrịọ malite n'ihi na anyị gwa ha na anyị ga-ewetara ha ozi n'elekere anya asaa kama ụmụ ụfọdụ ihe otu mkpụrụ ihe ma ọ bụ abụọ eme anyị wetara ha ozi a. Biko gaa n'ihu kelee ụmụnne anyị ndị kwenyere n'isi ọnwụ na Biafra nọ na webụsaịtị chee rute ugbu a. Biko kelee ha, biko anyị malite njem.
Yeah, good evening, fellow Bia friends. Apologies for bringing these messages very late to you. We appreciate the time you spent in waiting for us. We appreciate the audience that you're giving us. And we thank you for waiting, and we thank you for abiding with us. We thank you.
There will be ko uche kelenu munna anyi ndi oma ndi chire na website na echeka Radio Biafra bia na balinketa.
Ụmụnna anyị ndị Igbo, ụmụ Biafra, anyị abịakwaghị ọzọ. Anyị na-asị unu ewe n'iwe maka na ihe ka nte bakwutere nte n'ọnụ. Anyị wee na-asị unu biko unu ewe n'iwe, geenụ ntị ka unu nụrụ ihe anyị ga-ekwu. Biko enyekwa anya na webụsaịtị, ị ga-afụkwa nọmba akara ị ga-eji nweta anyị ka anyị wee nọkọ ọnụ na mgbede ụbọchị tata. Ndewo
biko, imere nke ọma. Anyị gwukwara ohere na echeta ụmụnne anyị niile bụ ha bụ ndị lara azụ na afọ gara aga n'ihi na ọtụtụ ezinụlọ niile nọ n'ala Igbo nọ na-eri uju oju ugbu a n'afọ gara aga n'ihi ndị nwụrụ ọnwụ mberede, n'ihi na ndị nwụrụ ọnwụ a na-akpọ ọnwụ mgbabirichi, ọnwụ oge ha na-erubeghị. Bịa bụ ụmụnne anyị ndị Awụsa na ndị Fulani gbusiri n'ugwu Awụsa bụ ya ebe ha nọ na-ekpere Chineke mgbe ha gara ofufe na Krismas nke gara aga, afọ nke gara aga. Anyị na-echeta ha. Ozi na-eretekwa anyị ntị n'ụbọchị nke taa na o nwekwe ndị ọzọ egbukwere ndị na-ekpe Evangelical Church of West Africa na-akpọ Ekwa Church n'ebe niile dị iche iche n'ugwu Awụsa. Ezinụlọ ha niile anyị na-echetacha anyị n'otu n'otu. Ha na-asị ha jisi obi ike na ụmụ ọdachi ọjọọ niile dị iche iche bụ ihe mmadụ na-ahụbiga. Onye ọbụla dị ihe ọjọọ kpọrọ amụọ n'ime Naịjirịa, obodo ihe ndị akọ na-agabiga. Anyị na-asị na aga na-aga n'ihu na-ewetara unu nke bụ eziokwu n'ihi na Biafra anyị na-achọ bụ Biafra ime mmụọ na eziokwu. Ọ bụkwana na anyị tetara n'ụtụtụ otu a sị na anyị chọrọ Biafra. Ihe mere anyị na-achọ Biafra bụ ka ọnwụ na ekworo na ihe ọjọọ niile dị iche iche nwee ike belatatụ, n'ihi na ọ nweghị mgbe ọbụla bụ onye nwe anyị kwagidere ma ọ kweta na anyị ga-awụ otu n'ime obodo ga-anọ na Naịjirịa, kama na Naịjirịa bụ ọrụ ekwensu. N'ihi nke a, anyị na-ajụ na-arịọsi ike na-asị biko unu nwetara anyị obere ndidi ka anyị gaa n'ihu wetara unu ihe bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Isiokwu anyị wetara unu bụ na a na-asị na ndị Alakụba egbuokwala ndị mmadụ n'ugwu Awụsa. Ndị Boko Haram egbusiela ndị mmadụ ndị gara ikpe mere Chineke na Ekwa Church n'ugwu Awụsa n'ebe niile dị iche iche. Ọ bụghị ofu obodo, ọ bụghị abụọ, ọ bụghị atọ. N'otu aka ahụ kwa, a sịkwa na onwe ụlọ dara na Lagos, a sị na ebu baratara nọkaut n'ebe ahụ, ụlọ abụọ adaa gbusie mmadụ 20. A na-asị na ọ bụ nọkaut na ọ bụghị ndị Boko Haram. Anyị na-asị na ekwure n'oge gara aga na ọdachi ga-erute onye ọbụla aka na ndị Boko Haram ka obi ma akwụsịghị ha ihe ha na-eme n'ugwu Awụsa, na ha ga-abịakwa na ndịda nwee ike bido ọrụ. Ọ bịa bụ ebumnobi anyị ha ga na-atụle n'abalị a na-asị ma ndị a ma ha erutela Lagos, ma ha hapụla Kano, hapụ Maiduguri, hapụ Yobe, hapụ Port Harcourt, hapụ Jos, hapụ ebe niile ha na-egbusi ndị mmadụ, ọbụladị na Zaria, ugbu a ha batago na Lagos dịka ozi na-erute anyị ntị si na-ekwu anyị ga na-asị ọ bụ ọkagete n'anya ha bata Enugu ma rukwe Port Harcourt na ihe bụ ihe ọjọọ bụ Naijiria ga-erute onye ọbụla aka ozi ọzọ anyị na-ewetakwara unu bụ na anyị ga na-elebakwa anya n'ihe gbasara ọnọdụ ọpara Ojukwu bụ debe Ojukwu a sị na ọ bụghị onyeisi anyị Ojukwu ụmụ ya anyị ga na-eleba nke anya n'abalị nke taa n'ihi na ihe a bụ ezigbote nkuzi pụrụ iche ka anyị ga na-akụziri ndị ebe anyị omenala Igbo n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị a na-amụghị n'ala Igbo ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-amaghị usoro omenala Igbo anyị ga-ejiri nwayọ nwee ike kọwara unu ya nke ọma ọwụla dị ndị a mụkwara n'ụzọ ije biko onwe otu ọbụla isi cheta maọbụ nne gị maọbụ nna gị kọwara gị ihe bụ usoro a na-eji eleta nwa n'ala Igbo biko gị mee ka anyị mara uche agụpụtara akara a ga-eji enweta anyị na-ajụ na-asị ịkpọ anyị n'abalị a biko na ị ga-enweta anyị n'igwe ọsịsọ biko wepụta mkpịsị ị na-eji ede akwụkwọ detu akara nke a na akara ị ga-eji enweta anyị bụ +44 78 31 30 8 3 7 6 ọzọ ya bụ +44 maọbụ 0044 ndị sikwe na Naịjirịa na-akpọ ọ ga-abụ 00944 78 31 30 8 3 7 6 ọzọ ya bụ biko anyị ga na-elebakwa anya na ihe anyị niile ga-eme ịhụnanya nwetara Biafra ọsịsọ n'ime mmụọ na eziokwu n'ihi na Biafra abụghị ha na-ahapụrụ otu mkpụrụ mmadụ maọbụ mkpụrụ mmadụ abụọ ọ bụ oke na ọlụ onye ọbụla itinye aka ịhụnanya nwetara Biafra ọsịsọ na ọsọ anyị na-agba ọbụ ọsọ ga-erute onye ọbụla aka ọbụ ọsọ ga-eduba onye ọbụla n'ime ndụ biko anyị na-arịọsi ike na-asị ebe ọbụla ị nọ ihe ọ gbapụtara gị n'abalị ịkpọ redio Biafra biko gị nwee ike kpọọ anyị gbasaakwa ozi ndị nọ na Facebook unu gbasaa ozi gwakwanụ ha na-enwe Facebook nke redio Biafra ga-enweta na Facebook onye ọbụla pụọ jụọ esi sị kedu ka ya ga-esi eso tụlee nwee ike wepụta atụmatụ na ero ga-eme anyị ga-eji aga n'ihu o nweghị ihe ọzọ eji hiwe redio Biafra na-abụghị ka anyị gbasaa ozi kụzie ụzọ ziri ezi anyị ga-esi enweta Biafra ngwa nwee ihe ọzọ anyị na-ebe a na-eme biko aga m aga ka uche biko ka inwe ike malite ndị a niile atụgbusiri n'ogbu n'igwe ọ bụzighị ihe akụkọ n'ihi na amaghị mma ihe na-eme ndị ebe anyị ịmana ụfọdụ n'ime anyị gụchara akwụkwọ ma ndị gụrụ injinịarịng ma ndị gụrụ ihe niile dị iche ma kapịntrị kama na ebe n'ebe anyị anaghị arụ ụzọ arụ a sị na ọ wụta iyori ka a na-agụ ọ dị ka akụkọ a na-ewetara anyị ilekwa anya mgbe fela dị ndụ fela na-eji ụmụ ihe ọjọọ dị anya na-eme n'obodo Naijiria na-akụzi nkụzi n'ihi nke anyị na-asị ka ihe anyị ga-eme ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ka ihe niile anyị na-ekwu nwike gaa n'ihu ọ dị ka nwanne anyị nọ n'igwe ka aga nara ya uku biko na nke a bụ redio Biafra biko inye anya aha gị gwa anyị bụ isi na-akpọ
aha m bụ Kenneth Asonye.
Kenneth ndewo
yeah I just na-akpọ because na-enweta redio Biafra na my phone I'm just na-achị ike ya but na-enweta na phone m
ngwa na I refresh ele phone gị
refresh ale
ngwa refresh ya n'ugbu a na ị ga-enweta anyị n'ihi na anyị nọ online ugbu a na-eweta ozi anyị nọ live online ugbu a na-eweta ozi anyị bidoro late n'ihi na onwe ụmụ ụfọdụ ihe anyị wetagasịrị ebe ya bụ igwe na-eme ka ndị Naijiria hapụ ị na-erute anyị nso ị na-enye anyị nsogbu ọbịọbụ ihe anyị nọ na-etinye n'ihi nke a mgbe anyị gbanyere ya ka anyị malite njem anyị enweta nwa obere nsogbu kama na ugbu a na ihe niile adịla mma anyị emeziela ihe niile ọ dịkwala mma ka anyị si tụọ anya ya n'ihi irefresh fon gị nke anyị na-ekwu okwu ugbu a ị ga-enweta redio Biafra nke ọma enweghị nsogbu ọbụla ndewo nwanne ọma ndewo biko na ọ bụ nwanne anyị na-ezitere anyị ozi ọ sị na ya enwetaghị redio Biafra oge gara aga mgbe anyị malitere na elekere anya asaa anyị asị ya na ọ bụ ụmụ ụfọdụ ihe anyị na-etinye gasị na ọbịa ọbụ ihe mere anyị enwetara ha ozi mgbe ahụ anyị nakwa na-arịọkwa mgbaghara si unu na anụ na ọwụ mkpụrụ mmadụ lele na emekwa ihe anyị na-eme ebe a ọya mere mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu enyemaka ọ bụghị na anyị chọrọ enyemaka nke eji eme ihe ọzọ ọ bụ ka anyị nwee ike na-agbasara unu ozi otu anyị si kwuo biko uche batatụ anyị na-ekwu na asọ nwere ihe a na-akpọ ndị na-eme ihe tiori mgbe ọwụla tiori a na-akọ akụkọ ebe n'obodo anyị ndị mmadụ na-agụcha kọmputa sayensị were akwụkwọ na-akpagharị ma ha hụbe kọmputa mbụ ọ bụ gịnị ga-eme ihe ọjọọ na-eme n'ugwu Hausa a na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu Hausa ha ka anyị hapụgodiri ndị ụta derewo ndị politishan ọ bụ gịnị mere ndị mmadụ ndị ọkpọrọ ọ naghị emetụta ha n'ahụ isi ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ịhụ na ụdị ihe ndị a na ọ kwụsịrị
First of all, I will say from Bekee na asụsụ Igbo maka na ọ bụrụ ọsọsọ ndị Igbo mbụ na-anụ ihe anyị na-ekwu tata ihe anyị na-ekwu na-aga mba ụwa niile ana m asị na ụta adịghị ọrụ ndị be anyị ịga biri n'obodo Hausa ma ọ biri na any part of Nigeria in the first place because a gwara anyị sị na Nigeria bụ obodo anyị mana o nweziri ebe ihe ga-abụ oluo ebe ije naanị Hausa biri jee naanị ndị Fulani biri ndị Fulani asị gị na achọrọ gị na baba unu na Nigeria abụrụ be gị na baa n'Igbo na baba nna gị ị nọ sie ebe ahụ ike nọ sie ike a na-egbu gị everyday thousands millions of Igbos and Biafrans are being killed in northern part of Nigeria you still stay
a million
you still get the can ekwu you still stay put
ka kpo ni thousands eh
yes ana ekwu na na oba afia ka ya na azu ebe onwere ihe di na Igbo because nana ta na Igbo na aga atola anyi aye nwere ebe ai ga anu aye nwere afia na ha aga na Igbo o we bu ya bu na okwo nso osisi nu na na egbue kwule ebe okwu When a group of people have been targeted, like the Igbos and other Biafrans, in a country they call their own, and they kill and maim and massacre them without any remorse, without any, with impunity, umu Igbo kwesịrị iche echiche, chekwa ọzọ na ani Hausa abụrụ ebe obibi Nigeria abụrụ ebe obibi anyị kwesịrị iche echiche na anyị gbadaba ani Igbo gaba ihe dịka South South ma ndụ mba mmiri je biri na ndụ anyị ga-etute ogologo ndị Hausa ama gbadataro ebe ahụ na ani Igbo bịa gbuo anyị bịa bịazịa gbuba anyị ebe ahụ then ndụ mba ụwa ga-enenye bi anya ndụ ibi ndụ nọ Nigeria ga-enenye bi anya mana nke a bụ na ụta adọrọ ndị Hausa because nọ na be ha ka anyị nọ anyị sị ha gbube anyị everyday so anyị kwukata ihe a kwukata ihe ọ dịzịa ka anyị na-eme mmegheri mana anyị anaghị eme mmegheri because na ndị niile ndị Igbo ndị Biafra bigasị n'ugwu Hausa most of them gụsịa akwụkwọ ha gụchaa akwụkwọ anyị wee na-ajụ kedizi ebe anyị tinyere akwụkwọ niile anyị gụ eche na onye gụọ akwụkwọ ọnwụ ọgụgụ isi na-think far ahead more than any other ordinary people ndị a na-akpọ ordinary people mana nke a bụ na anyị gụsịzi akwụkwọ ọdịzị aka uche anyị niile anafuru gbafuzie so ihe anyị na-ekwu bụ na ndị Hausa anyị na-ata ha ụta na a na-egbusi ndị be anyị mana ndị be anyị bụ ndị gbukarịsị ihe bụ ụta anyị ga-atakasị ndị be anyị ụta ma bikọsi nọ ndị be anyị je na Hausa nọdụ developụ a na Hausa ndị Hausa na-egbukwa na anyị na-egbu anyị bikọsi na ha ma na ndị Igbo ụmụ Biafra enweghị ebe ha ga-agbaje bikọsi ụmụ Biafra ekwetago ha belivu kweta na anyị Igbo jọkarị anyị Hausa ebe ha nọ mma ghọtago so one of the greatest things that have ever befallen a race is when they are being killed and massacred and threatened to be wiped out of the surface of the earth and they still remain put. Example are the Jews. The Jews have been massacred all over the world in the past and they scattered everywhere, every nook and cranny of the world. But at some point, they regrouped and they thought and felt that their homeland is the ultimate. That is why they now begin to go back to their own land. Igbos, we must begin to think like that. Otherwise, we'll be wiped out of the face of the earth. Okwetu, I can't see where for you.
Iye kwuru ihe mere me kama na anyị mụkwa ozi na-erute anyị ntị si Enugu, ụmụnne anyị ndị zitere anyị ozi, biko anyị na-ekele gị nwanne anyị nwoke wetara anyị ozi a. A na-akọwa na ndị omenkime, ndị ọjọọ echi gara aga gbagbuo otu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ogbo Edoga n'obodo ya wụ Akụ na Igbo Etiti, local government area nọ n'Enugu steeti. A na-ekwu na o si na America lọta. Ndị gbagburu ya n'ụsọ ya nọ na-akpagharị, ha bịara na-eme mmemme, ha chụrụ ya, n'ụlọ na ya ebusi ikpe n'ala, na-arịọ ha si ha hapụrụ ya ndụ ya. O si America lọta, ha gbagbuo ya. Ha buru ụgbọala nke onye State Security Services nwe nọ n'akụkụ mpaghara ebe ahụ were gba ọsọ. Obodo a na-akpọ Akụ etinye ha n'ezigbote ọgba aghara, tinye ha na nsogbu. Ndị uwe ojii na ndị amị na ndị ọzọ niile dị iche iche gbakọọ na obodo a nọ na mpaghara Nsukka, na ihe ọjọọ a dakwasara ha. Nke a bịa bụ ozi anyị na-enweta n'abalị nke taa n'ezi anyị ozi na ndị ntụrụ, ndị ọjọọ, biko barista, anyị emegidezile kidnapping. Ugbu ọzọ mgbagbu, onye si ala bekee lọta sị ka a ga gbagbuo ya. Nke a na-eme n'ala Igbo. Anyị na-asị na onye ṅaa ntị ala Yoruba niile, ụdị ihe ndị a anaghị eme. Unu aṅaa ntị n'ala Awụsa, ọ nweghị mgbe ọwụla asị na onwe onye Awụsa si Mecca maọbụ si Arab lọta maọbụ si Tunisia maọbụ ebe ndị ọzọ dị iche iche, ebe ha na-aga bụ ebe ndị obodo ha, ụmụnne ha ndị alakụba na-akpụ isi n'ala na-efechi nke ha lọta agbagbuo ya. Olee ụdị ihe ọjọọ na-eme anyị ga-emenụ nwanne anyị si ala bekee lọta? Ndị ọzọ abịa chụrụ ya bịa n'obu nna ya, bịa n'ezi nna ya, bịa gbagbuo ya nwụọ. Ngowe ihe ọbụla o mere, ya egwuo mmiri ukwu, gwuo mmiri nta, ya wụ na ezi nna ya ka bịara bịa gbagbuo ya. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ogbo Edoga, wụ onye Akụ na Igbo Etiti, local government nke Anambra State.
Well, it's quite appalling, Director. We've had stories of same way of what is happening in the eastern region, kidnapping, killing, abduction, and all the rest of atrocities that is seen in the eastern region. What is happening there is because of the way we have been marginalized. All these things, it's not that I'm giving excuses for the kidnappers or those who are all the abductors. I'm not giving excuses for them, but what I'm saying is that the eastern region have suffered a lot of marginalization, a lot of deprivation that is causing the problem we are seeing now. This is why we are singing, calling that Nigeria should leave Biafra alone. Let's the problem, Director, is because the eastern region has been marginalized. The problem we are having is because there is no work, there's no job for all these youth you are seeing picking guns and abducting people. Is because of the situation of the country that is making the eastern region, the Igbo people in particular, to behave as such. If only Biafra could be realized, we will restructure, we will align, we will readjust our own particular society, because it looks like we don't know where we're heading to anymore.
In Agwanamo na na ihe m chọrọ ịghọta bụ ọ bụ gịnị mere obi nwanne, ọ bụ gịnị mere ihe a na-eme anyị mgbe ọ na-eme anyị pụta anyị asị na anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị hụrụ onwe anyị n'anya, anyị bụ ndị nwe obi nwanne, anyị nwe nwanne dị na mba. Otu ọbụla ihe si dị, anyị na-ahụ na ọganihu na ịdị mma na udo n'etiti ụmụnne na ụmụnne. Ọ bụkwa na gịnị ga-eme ihe obi ihe a ji na-ewute ụfọdụ n'ime anyị karịcha bụ na anutubeghi mu anutubeghi mu kambo wa no wona yoruba si alabeke lota na la yoruba agbagbuye na la yoruba anutubeghi mi kam kwam kwaputo wa anube mu wonye no no yakwo obo olugo di oruru ala olugo di ekworo ndi aboko haram na egusi anyi no gwawosa kama umu aka agi umu aka obere umu aka ugbu aga eputasi umu okorobia si ihe ndi boko haram na eme na aga yeme yeme ha gwa na na egbugure ha igbu onye awosa ndi na egbu unu anya putaga si ka anya ga jiketo wa anya aka galo ndi awosa oko ya wuru umu nne gi ndi si esi lota ka na aga agbagbuchi n'ulo ya wuru ndi umu otosu funa ka na aga kidnapping eh oni ike na apuka apia n'ulo ike na aga apuga namba ike apuga n'ulo ana egbuchi ndi mmadu eh
no, it's a misconception. Yeah. It's a misconception. It has to be addressed. Ucheme, for sorry, I know you want to. The problem we are having, Director Nnamdi Kanu, is because of the problem, the marginalization of the Biafrans, the Eastern region. I was listening to a program this afternoon from the. Ben Television, which you always say, oh, I'm always listening to Ben Television. There's one Hausa guy who was giving a very lengthy program that the Hausas, the Northerners, there are too many illiterates there. That's why the Boko Haram are flourishing. That all the top leaders who have been leading Nigeria for the past how many donkey's years, they have not done anything for the youth. Therefore, the youth are now being recruited to become Boko Haram, where their salaries will be doubled. And this guy was saying that the Boko Haram will never cease. A Hausa man was saying this. He said he felt bad that the Northerners are doing what they are doing, which he find very appalling.
But has
he
was stopped?
Playing.
Barrister, it cannot stop.
He says he will not stop.
Ihina, Taliban has not stopped. Have they stopped?
He said that it will not stop. The Hausa guy is saying that it will not stop.
Sabiko ka mbata na
before, okay, go ahead.
Ndi Hausa na say no literacy, no bo underdevelopment meha. Kedi he bata na ndi Hausa? They have never gone to mosque and bomb the so-called Boko Haram. They have not bombed mosque. You have never heard that on a Friday after Jumat service that they went to mosque to burn any of the mosques in the northern part of Nigeria. Why is it that if they are illiterates, they should have been killing everybody with reckless abandon, including their own people? But this one, they kill Christians, and the Christians they are killing, who are these people? They are the people from the eastern region of Nigeria. Any other person from the north that have been killed is killed by an accident. And any other person, any other core Muslim that have been killed in northern part of Nigeria has been killed because Boko Haram felt that they are giving out the information to their enemies. In other words, they call those people saboteurs. So in essence, what we are saying is that Boko Haram, if they are illiterates, if the bunch of them are illiterates, they shouldn't have been killing a particular people from a particular section of
the country. I know what the question is. I need to try new Z. Now, Balea, and he na kai. It's the prendine gente. Any man who went foreign dia labachala no lo. Come on, I want America. Now, I'm at 1 year evening. Okay, East Coast of America. Now, only 6 hours, 7 hours behind the time in London, in the UK. Anya na sina obrene na bata biko na nka bo live broadcast from Radio Biafra na London ka sina gbasuru nuzi anya na bia unu live biko onwende ogbapata nulo anya na website anya unu ga ahu igwe unu ga eji akpa anya unu kwa anya ka inu la unu gwa anya onwe atomato onwe ebum nubi onwe ero ichore topota onwe enyemaka onwe otu obule ichore isi kwoku gbasara ozi anya na wetru na abale nketa biko motu aha akali geje nwata anyo zobu 0044 maobu kwano +44 +44 7831 308 8376 kampo yo zo ya wa wuna mapo hele +44 7831 308 8376 obia akali geje nwata anyi ni ugo na balaka ino na weekend or ya tule dika anyi wetedu na gbembo Arsenal tutu nke taa enwe ezigbote ogbu ni igwe atro na ebe a na akpo Onabola Street na Lagos ọbụkwaghị ihe na nke mere n'ụbọchị gara aga asị na ọ bụ nọkaụt gbapụzi nọkaụt ka eji ebe a na-edotasị nọkaụt ụmụaka na-eji eme n'ihe nọkaụt ọma a na-ajụ na ajụ nọkaụt ụdị nọkaụt nke ọgbapụla mgbe mbụ buda ụlọ abụọ nke ugbu a otu ihe a emeela n'ihi na mgbe ọbụla redio Biafra na-agwa unu okwu n'uwere okwu anyị na-eme ihe anyị gwara unu na Boko Haram mechie n'ugwu Awụsa na ha ga-agbadatarịrị ndị mmadụ ghọta ya they must come for us Lagos taa echi ọ ga-awụ Bini ọzọ ọ ga-awụ Enugu o nweghị Jupiter ga-akwụsị ha nụ dịka Barista na-ekwu nothing is going to stop these people from doing what they are doing nobody can stop them ọwụ ha dị ga-akwụsị ha ugbu a eluwela ogbunigwe na Lagos anyị gwara na ndị ọwụla tinyere aka mee ndị igbo ihe ọjọọ ga-adakwasị ha ndị yoruba na-aga ịhụ ihe ndị niile so egbuchie ndị igbo ndị ọbara ha nọ na-ebe akwa n'ime ọzara rute ụtụtụ echi ọbara ha niile a ga-akwa ha akwa onweghị onye na-agaghị akwụ ụgwọ gbasara ya onye ọwụla ga-atarịrị ahụhụ na ya n'ime onye ọwụla nọ na Naịjirịa ga-ata ahụhụ ya ndị a ga-egbu onye ọwụla anyị gwara unu na Naịjirịa wee ọnwụ Naịjirịa ga na-egbuchi unu kwa ụbọchị ihe ga-azọpụta anyị agwala Biafra onweghị ihe ọzọ ga-azọpụta anyị ma ọ bụrụ Biafra
ọ bụ eziokwu Biafra is the only way forward. Biafra is the only way forward. I kwuchakwa any day any time. There is no way the Igbos can be living peacefully in Nigeria other than to look for the best way forward, which is to actualize their own fatherland, which is Biafra, Biafra land. Because right from 1966 up until this date, the Igbos are being massacred. Other Biafrans are being massacred in Nigeria and nobody is asking any question. The purpose of a government is to defend the rights, the lives and property of its own citizens. But in Nigeria, the Igbo story is a sad story.
Ọ wụzụ ndị Igbo ka a na-egbuzi ugbu a na Lagos, ọ wụzụ onye ọbụla. N'ihi na Ogbunigwe dana Nabola Street, ọ wụghị a na-egbuchizi ndị onye ọbụla, ma Yoruba ma Igbo onye ọbụla ga-enwu n'ime Nigeria. Ha ga-emechasị na Naịjirịa gba ọsọ n'ihi na ọkwa anyị na-ama unu chetakwa na anyị gwara unu na 2009 na a ga-egbu unu dat Igbos will be killed in the north. A na-achị anyị ọchị unu hapụ ha amaghị ihe a na-eme ha amaghị ihe a na-ekwu ọ bụ gịnị na-eme taa akwa ndị ebe anyị ga na-agba ọsọ na-arịọrọ ka e buru ha na moto ka ha chi ugwu Awụsa gbala anyị agwa unu na Boko Haram emechabeghị Naịjirịa bụ atụmatụ ekwensu it was the Satan that set up Naịjirịa o nweghị obodo ọzọ n'ụwa mmadụ ga-epụtasị gụnwa unu nọkọta otu isi unu o nwere emechara kpọọ ya Lugard's Cage na ha si na Lord Lugard's Cage pụta anyị na-asị na Naịjirịa ji ka akataka zuu ebe a na-azụ ụmụ anụmanụ ebe ndị na-enweghị echiche nọ ndị ọ ga-eme ha pụta ha kpechere Chineke ihe ọ kpetara na Chineke nwe ihe ọbụla eji na-eme ihe ekwu asị na onwe ndị a na-akparị a na-asị ha unu na-asịrị na a na-akparị ndị mmadụ na agwara unu nke eziokwu unu asị na a na-akparị unu ọ bụ gịnị mere unu hụ eziokwu na agaghị eji eziokwu were mee ihe iche na ụmụ n'ụwa mgbe a ga-apụta onye Awụsa ahụ onye Igbo n'anya hụ ya n'anya si a bịa ka m na agara wobiri na anyị wee otu ihe.
It's impossible. There was something I was reading on Facebook yesterday. A lady, an Igbo woman, was poured with a wicked acid on her face by one named Suleiman. One named Suleiman, and this Suleiman, I think, is a husband. You know, when... anyway, I don't want to go
into that.
Director, you've said it all. So I don't want to go into that. You know, our people are greedy. Money. They go into an enchanted territory where they're supposed not to go to. Let's go back to what we are preaching about. What we are preaching about is that there is no relationship between darkness and light. The Biafrans should know. We should preach from the same hymn sheet. Let's come together. Let's sing the same hymn sheet. To come out from the shell. To come out from where we are hiding. To come out from the little... fears, the little cocoon where we are hiding in fear of ourselves, in fear of not to lose the money we are making from our slave masters who are milking our economy and giving us a little bit. Can you tell me who is making this money in Nigeria? The houses, where do this oil come from? from the east. It's about time we all of us wake up. Wake up. Director, I've said it before. If the wars come to us, if we cannot do without the houses, let them come. If it's 10% of our oil, let them take. But I heard that oil has been discovered in Sokoto. So why can't they do with it? Why can't our people, those who go to Abuja to contest for election 2015, 2016, 2017, why can't you come out and believe Kanye Okanye kemi wukim?
Abeziokwu biko na onwe umu ihe na-emenu na ile anya na dika abamma ogwa kwuru barista ubochi gara aga na ile Afrika anya onwe ihe ọla na-aga n'ihu.
Nothing.
Ihe onwe ihe ọla na-aga n'ihu n'ihi na amaghị mma. Achọghị m ka ọ ga-emekwuche ndị mmadụ si ekwekwe nke kwe nke
ọgọ.
Onwe ihe a na-akpọ evidence. Ile anya na ihe ọrụ gosipụtara, ile anya na ihe na-apụta na ọ bụ gịnị ga-eme obodo nọnụ ndị alakọba ndị Boko Haram si na ha achọghị ịbụ mpaghara Nigeria. We don't want to be part of Nigeria. That is what they are saying. Boko Haram si gị hapụ ha ka ha laga media sharia. Unu ejigide ha jishie ha ike. I kwuru okwu Facebook, o nwere gara na Facebook site Radio Biafra gaga dị n'ihi ka agwụrụ hara na-echeta ndị mmadụ na Radio Biafra nwee Facebook. Unu gawa na Facebook, ihe ọbụla ị chọrọ ikwu gị nwee ike kwupụta ya. Nwatu nwanne anyị nwoke na-ede iwe na ezigbote iwe nọ na-ewu ya na-ede sị na anyị na-ekwudo okwu ike wee ikepụta Biafra na nsogbu nọ na ọwa anyị nwabidoro ọgụ na nsogbu nọ na Naijiria na ọwa anyị nwabidoro na nzọụkwụ ọnwụ asị na nzọụkwụ egbughị Ahmadu Bello na nsogbu agaghara adị na agaghara egbuchi ndị Igbo. Anyị chetakwa na n'ihi na ewuru Ahmadu Bello n'ugwu Awụsa ma ekwugbuchie ndị Igbo. Ụfọdụ ndị na-etite ya sị ya ekwuru na ọnwa onye Awụsa dịnyere nke nkaka.
Is that well informed? Is he well informed?
Ọ dị well informed n'ihi na ihe ọ na-ekwu, unfortunately, ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. Eziokwu dị ya n'ime wụ na ọ bụ nzọọgwụ nke a na-akpọ Kaduna nzọọgwụ n'ihi na ịhụnanya onwekwa ebe ewu Naijiria nọ. Unu ghọta ka eso nye n'usoro n'usoro. Ihe butere anyị nsogbu mgbe mbụ bụ n'ihi na ndị Awụsa dị mbụkwa anyị asị. O nwere ihe a na-akpọ where the conditions are right. A na-achọzi ihe a ga-emụ ya, the what to supply the spark matches. Kenwe ike gbaa ya ya ọkụ ka ebe niile nwụrụ. Ndị Awụsa na-achọzi isi ụzọ ha ga-esi egbu anyị n'ìgwè n'ihi na ka ha gburu anyị na 1945 ezi uru ha. Nke ha gburu anyị na 1948 ezi uru ha. Nke ha gburu anyị na 1959 ezi uru ha. Ha na-eche ka ha gbukwuo anyị ọzọ. Nzọụkwụ ekwere wọn Naijiria n'ihi na ahụrụ Naijiria n'anya. Ọ chọrọ ka Naijiria wuru ofu. Nzọụkwụ nwee ntakịrị data ekwu gbuo Ahmadu Bello. Ndị Awụsa ahụ ya sana excuse were gbuchie anyị. Gbuo anyị n'igwe.
But who started the killing first?
Ọwụ nzọ ha gburu anyị, ọ ha ma gburu anyị mgbe mbụ.
So that's what I want you to say.
That is correct.
So it's not Nzọụkwụ.
Ọwụ nzọụkwụ.
Thank you.
Biko, let me come in.
Yeah, go ahead.
Let me come in here. What happened, Nzọụkwụ kill, 1966 kill, and other kills must be differentiated from anything civilian. Military kills, military constitution is quite different from civilian administration or civilian rule. So what happened in 1960s, the Nzoku-led coup, is all about military affair.
Okay.
It has nothing to do with the generality of Igbo masses.
Okay.
It has nothing to do with ordinary citizens, ordinary Igbo people, because Nzoku did not set out to go and kill ordinary masses in the northern part of Nigeria. So it was purely a military affair. So the northerners have no justification to begin to massacre ordinary Igbos.
I want to tell you na it's ndi Awusa wu ndi Igbo na ahu onwe ha na anya. Onye Awusa ga gbu onye isi ha ga metuta ha na ahu. Ha ga ewu igbo gbasara ya. I ga epuga ga gbu onye isi ha. Si ni na emewo Nigeria ga ga gbu onye isi ha.
No, but Director, that's not so the problem we're saying is that they started killing the Igbos before the 1966 coup. Please, can you guys emphasize on that so that the guy who left message on the Facebook doesn't mistake?
No, but what he's saying is that the northerners, because if you look at when they killed Ironsi, when Ironsi was arrested at Ibadan by Theophilus Danjuma and his group and killed, the reason they gave is that the blood of their political masters and fathers in the north must be avenged. Undi ya we hanem nchekete mgbo for dem na ele ndi ebe anyi obere onwe m na emere mgbo for dem.
So eburu mkpuru mmadu anọ n'ugwu Awusa ndị Awusa ekwere egbuo over 300,000. Danjuma no onwe ya pụtara kwuo okwu. Theophilus why Danjuma pụtara kwuo okwu Christian adịghị ama ama.
Yes.
Pụtara kwuo okwu si na ọbara ndị eburu egbubu Amadu Bello na Tafawa Bale wana ndị ọzọ na-ebe akwa that they must avenge their blood.
Imagine.
Anyị na-ajụ si anyị egburu anyị 3.1 million. Have we avenged our blood? Has anybody come out to say the have got in vengeance in ordinary remembrance and getting incheta and getting is a I get it and the one I'm playing here.
Mba Ujona Chuan Obuna Ujona Tundi Bo Njona Tundi Bo Icheta Muneha Mulaw Ujona Tundi Bo Icheta Muneha Wow. It is very unfortunate. I saw you joined Wog. No, go over gicheta ndị nwụrụ anwụ kwanyere ha ugwu ka enyie ha etu esi enyi ụmụafọ Igbo etu esi eme na omenala Igbo ọgbara onye na-echu ikwu okwu ma governor so ma ndị House of Representative members so ma senators ọgbara onye chọrọ
ọbụna ihe oge o gosiri n'ihi na ndị Awụsa ụmụnne ha mkpụrụ anọ nwụrụ ha egbuchie ndị Igbo niile were asị ha egbu anyị ka na egbu anyị rute taa anyị asị ha biko unu hapụ anyị ka anyị kpọọ ihe nwa shop anyị. Everybody is at Rogari. Everybody is saying you're more can. Everybody is saying you're going to school. You're not going. I hear na jobo. Ndi si etu a na pa agwa. Ndi si etu a ne chiche. Odere odu kwamma. Etiche etu. Otu anyi ne chiche chiche odu kwamma.
Odu hamma nsobu ude nsobu.
So it's okay to confirm that the Igbos are cowards, sir. Is it? Is it okay to say that the Igbos are all cowards?
Onye chiche etu a nkwu etu a anaghị eme mistake. Obu na anyị abụọ cowards. Let us prove otherwise.
So what do you expect the Igbos to do, Uche? Are you expecting the Igbos to take arms, or are you expecting the Igbos to come together and support the Bilier human rights and the radio? Which way do you want the Igbos to support?
All of the above. Na anya mgbe a na-egbu ndị Igbo a na ha nụọ agha, ndị Igbo kwesịrị rise up and defend their own people. Now, I know a democratic dispensation. There are other ways of agitating and defending and, upholding our tradition and defending our people. But we do not even come out. We do not even air our views. We have freedom of expression. We have our own views. We have things that are of interest to us, which we must stand up and defend. No Igbo political leader is doing that. No Igbo political leader of repute is doing that. Not even ordinary Igbos. So it is very, very unfortunate. We should be learning from history. We should be learning from the Jews. We should be learning from all other people, even within Nigeria. Ndị Hausa, ndị Fulani, or anything meha, they come out en masse to defend what they believe and tenaciously believe in. But in the Igbo, omoroyi na-ekwu okwu, I say, I ask you, onye obuna jebe agha, o ka eje nu gbakwa agha ozo, no ge putazi ke ne kwuo, ni ihe a na-eme ndi Igbo, ni ihe a na-eme anyi adoro mma.
Abezi okwu ge kwuru biko Uche, ka ni gbakwa ohara na echetre ndi ni na-ege nte, say na nka bu live broadcast Radio Biafra. Biko ogbaputara gi inwe ohere, I ga ahu akara I ga-eji akpo anyi. Ekwentị ị ga-eji akpọ anyị na webụsaịtị Radio Biafra. Anyị na-asị biko unu kpọọ anyị ka anyị nwee ike tụlee ihe nwetara wetara n'abalị. Anyị ma na chi ejiele ụfọdụ n'ebe ndị niile dị iche iche, kama na o nwee otu o si dabara anyị mere anyị ji na-ewetara unu ya ugbu a. Anyị na-asị unu biko, ihe ọjọọ ga-eme anyị bụ ka anyị pụkwa anyị na-asọkwu asọkwu, anyị na-atụ ụjọ. Anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ na ndị Igbo ka anyị bụ. Anyị gbasiri ike. Awụsa emerighị anyị n'agha mgbe ha kwesịrị imeri anyị n'agha. Ọwụlada agha nke a lụrụ na 67 ruo 1970. Ọ bụghị ha nwamerere anyị n'agha. Ọ bụ ụwa niile lụsịrị anyị ọgụ mgbe anyị ji daa. Anyị na-asị onye ọbụla lite ọtọ n'ihi na ihe anyị na-anụ na-agbagoju anyị anya. Anyị na-agwa unu na usoro Radio Biafra unu agaghị ada. Unu na-ege Radio Biafra, unu mee ka anyị si gwa unu, mee ka anyị hapụ inweta Biafra na 2017 na-abịa abịa. Ọ bụ unu mee ni ihe anyị si unu mee. N'ihi na anyị na-eme anyị na-arịọkwa amara Chineke. N'ihi na mgbe ụfọdụ n'ime anyị na-akpacha agwa ka ndị amaghị m ma hozi chekwara anyị oke mgbe ụfọdụ kama anyị ga na-aga n'ihu na asị na ihe ga-ewetar unu bụ nke bụ eziokwu. Anyị na-asị unu uche nwetara anyị ozi biko bụ na-ga esi ezitara anyị ozi bụ na info info ma ọ bụkwa na contact at radiobiafralondon.com ọ bụ bụrụ ga enweta anyị unu gaa na webụsaịtị anyị unu ga-ahụ ya ọfụma unu ezitara anyị ozi anyị okwuru ghara a na-agwa unu biko si enyemaka ọ bụrụ na nwere ike inyere anyị ka anyị nwoke na-agbasara unu ozi anyị ga-eme otu ahụ dịka anyị gwara na mgbe mbụ anyị agaghị ahapụ unu anyị agaghị apụta n'ụzọ sọnyụọ ọkụ omekataghị na ụwa Chineke kere ka anyị apụta n'ụzọ sọnyụọ ọkụ n'ihi na ọ bụ eziokwu ka anyị kpana aka na-aga ụbọchị ọbụla anyị hapụrụ nke bụ eziokwu anyị mana onye nwanyị ga-enye anyị Biafra ihe mere Biafra abịabeghị ka mgbe mbụ maka na ihi okwu asị maka mpụ niile dị iche iche anyị na-eme ka nwanna anyị ga-esi si Amerịka lọta bata na Enugu steeti abịa gbagbuo ya nwanna anyị nwoke a medical doctor na Amerịka lọtara ụlọ agbagbuo ya n'ụlọ anyị na-asị ndị ebe anyị kwatụkwa n'anya onye Yoruba si mba lọta agbagbuo ya maọbụ ndị Awụsa onye Awụsa si mba lọta ala Awụsa agbagbuo onye ahụ ọ gwụrụ naanị n'ala Igbo n'ihi na dịka anyị gwara unu nature abhors vacuum anyị hapụrụ ala anyị gbapụta ndị kidnapping take over ndị ji aha Biafra na-atụ ashị ehiwara anyị otu ndị ohi na ndị ama ndị na-egbuchi ndị mmadụ gwụrụ ahụ na ihe anyị gbabara n'ụbọchị nke taa anyị na-asị na anyị ga-ewere mgbe chi dị ihe chọwa ewu ojii ma ọ bụ ya na njinji ga-eji n'ala Igbo.
Yeah, director, in fact, you reminded me of something. Is it this year, August this year, or was it last year, that the Ogoni people in River State, in Port Harcourt, that flew their own flag, decided to move away from Nigeria? The Ogoni people, is it this year,
August,
or is this August last year? It must be this year, August this year. Now, the Ogoni people of few tribes, you know, the way we view the Ogoni people is the same way we view the Hausa people. We say the Ogoni people, they don't know what they are doing. But this group, we are able to gather themselves together and say they want to extricate themselves, they want to pull out from Nigeria. Now, the Igbos, four times, a bigger society to become a nation, are afraid. For a long time, director has been preaching this and I've been supporting the Igbos, but it seems to me I'm getting angry on a daily basis that the Igbos are foolish. The Igbos are cowards. The Igbos are too afraid of themselves. The Igbos love money. The Igbos cannot get themselves together. The Ogoni people of few tribes. In fact, I can say the Ogoni people is not even up to the population of Owerri, where I came from. Yet, they are able to flew their own flag.
Guess where I came from? Where you come from?
Where I came from? Owerri. I am an Owerri man. Proper. So what I'm trying to say here is the Ogoni people of few tribes are able to gather themselves together and they said they want to move away from Nigeria. They flew their flag. Did the Nigerian government arrest any of them? Are you aware of anything like that?
No.
Didn't arrest them. So I think you know that the reason why the Nigerian government are able to arrest us is because we are not together. We are too afraid of ourselves. We are cowards. We are people who love money. A Nigerian government, a Hausa man, a Yoruba man can bribe an Igbo man and say, hey, you go and fight another Igbo man. The Ogoni people of few tribes, not even up to the population of Mbano, and yet they were able to organize themselves together and flew their own flag and say they want to get out from Nigeria. Now, a whole Biafra of a nation of how many population of millions, we're afraid of ourselves because we love money. Shame on the Igbos.
Samuel Onunaka Mbakwe. Anyị nwe mmadụ dịka Dr. M.I. Okpara. Anyị nwe mmadụ dịka Ikejiani. Anyị nwe mmadụ dịka Professor Eninjoku. Anyị nwe mmadụ dịka Chinua Achebe. Anyị nwe mmadụ dịka Olegi
Herika.
Ka anyị gosite n'ụfọdụ n'ime ha n'ihi na anyị bụ ndị a gọziri agọzi. Anyị nwe ndị niile dị iche iche bụ ndị Igbo gbara ọkpụrụkpụ ka na-ekwu okwu n'ụkwụ ụtụtụ echi.
Gini we mezie
anya na ase na ha na ha agba mbo kama na owu ana ase na owu majority ka ni choro odika o majority we ndi na emezi anya anya na ala azu anya ase na onye aputa na obi aka gege gbagbu wonde gi woke na uwe na enugu wonde gi si america lota ge gbagbu oye ndi boko haram na egbu anya nuku aso we ihe awu ni mere ibi ken apu gi bebe wonde gi no nehi ne ma na gbagbu oye wonye ga ju ese ima na owu onye igbo ka owu I can have a gabble bundle, but my one day I was an evening and I get it. Epon and I was a galloshi hog, I get it again. A boy, no power was a boy in a lauba. Come on, Emma, I won't do, but no, I want to keep it about your neighbor. So you can't pull no one, no longer as a good boy. I am asking the daughter, you hear again, maybe boon, 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 nihi na mbogbo ihe na kpọ nke a bụ nsọala nsọala kunu na-eme unu hụ nwa afọ onye igbo ibu unu na-asị kunu ga-atụrụ ya kunu ga-eme kidnap unu ahụ onye igbo ibu unu na-asị kunu ga-gbuo ya Boko Haram na-egbuchi unu n'ugwu Hausa na-agba nkịtị a na-arụnye unu aka n'anya unu agba nkịtị ewu unu lọta n'ụlọ ike apụ unu anyị na-asị na nne mụrụ ụdị ndị dị otu a ihe mere unu akwadoghị unu mma ezinụlọ niile ga-emechi otun si message no like ezinunu nge si message
obezoku ha ga de ndu we fu onwe fa onwe ifa na akpo mmadu edu ndu we fu onwe ya onye meru ihe ojo na ni igbo to the extent igbu wanne wanne nwere ihe o me just because of ego onye anwa aka ga ebie na ni aju ihe ga abda kwasa onye anwa taposte ezinunu ya onye anwa ga asasa ga de ndu dance asisa na ekwu ihe ojo ni no na eme nya bu na ihe ojo de ma de njo
anya
bu onwe
nde wo ezo
de njo
anya na gwa gwa ha na ndi a otu a ihe ojo si na dakwasa ndi ni mele ndi igbo ihe ojo ka ha wa no we ha ga si ahu ihe ojo ni hinu nu la anya no bochi nketa obasanjo kwela agbara oku akwuru
ezo
e ani ai na natozu na ulo obasanjo e ma omu ihe ndi awoga akuko ai na ase mgbe ufodi unu la anya radio bia fine wetere ni isiokwu isiokwu ai na wetere nu wi ihe gboro kpuru kwa inu na awoga ino kpari atule kuzere nwanyi ihe obu ihe ojo na eme na Nigeria oge obula wa ihe obula iji eme nihi na ndi ebe anyi ge cha ihe ojo na eme nu onye obula agba nkita onye obula na egwu
onye obuna gburu onye igbo
na ho aga
wa ibo onye igbo mu ibo onye awusa
e ga na to
ko obu obu ni isi we puta I got four for fussy. I
got any more bus.
I got
four of my uncle. I got a
body. Where goes wedding? Where goes wedding? Na Nigeria, Nine. I do if any in the Nigeria, but I knew Bo. Could be a woman or Bill. Wonko, Bill Mother, not Barry. Ndibo, Ndupasi, Poko, Warren, Poko. Onye ọbụna ọkpaike fanye aka n'ụkwụ na-eche kọntrakt Abuja na-eche mgbe ihe ga-adị mma ya madinata mma na anyị igbo until we begin to stand up and say the truth and defend the truth and begin to go back to the tradition for which the Igbos are known onye agha na nwanne nwanne dị na mba onye fụ nwanne ya gwụ eziokwu onye fụ nwanne ya gwụ nke na-eme eme o nwegodi iwe ede otu ofu ụbọchị ma ofu izu ka ma ofu ọnwa emecha ọ ga-echenata echiche oche echiche ọ nachighata azụ ọfụ na ihe na-agwụ ya bụ eziokwu ya bụ na anyị a na-aga n'ihu otherwise ndị igbo ga na-ata afụfụ a na-ata na Nigeria there will never be peace until we begin to see the truth defend the truth and stand by it
I ga na-ewetara ha ozi nwayọ nwayọ biko anyị na-ajọkwa na-asị ọrụ anyị na-apụtapụta na nke a bụ redio biafọkwa na lọndọ kasị na-agbasara unu ozi mụ abụ Nnamdi Kanu bụ onye ndu unu mụ na barista biafra nke ọzọ nọkwa ebe a bụ barista Emma Mmezu na onye isi nchụàjà anyị bụ Uche Mefo biko ọ naghị achụ àjà adịghị ama ama ịchụ àjà na labeke a ga ijide ịga mkpọrọ ma igbu ọkụkọ na enweghị laisensị akwa biko na ihe a ji na-akpọ onye isi nchụàjà n'ihi na ọ bịa bụ onye na-achịkọtara anyị ihe ụmụ eriri niile dị iche iche ụmụ ihe bekee na-akpọ ya produsa ọ bịa bụ onye ọ nọrọ na ebi ụmụ ụfọdụ ihe aka njem na-aga anyị na-asị unu ndị ọwa na-anabata unu ọ bụrụ na ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa nke a Chineke kere ka anyị na-asị na ọ bụ redio Biafra ka ejigide ejikọta ndị igbo ọnụ redio Biafra wụ onye mara nwanne onube nwanne ya agbala ọsọ anyị na-ewetara ya ozi n'abalị nke taa n'ụlọ Olusegun Obasanjo bụ onye chere Naijiria tupu Yaradua abata ka anyị kọkwanụ na ihe merenụ. Muna Mare. Only man, Basanja opposition bo asinetinya na democratically elected president of Nigeria. Muni ya born in office. Etinya Yaradua. Yaradua, gini man Yaradua. Yaradua won na office. Etinya good luck, Jonathan. Gini man good luck, Jonathan. Muni ya wonjo one ne woka won. Eh? Babangida, muni ya wobagi. Ubu a nobody in keta ka na atowara anya na ulo Obasanjo na ota agbaroku ulo ya agbaloku na ota ego sotara no hi were ulo agbaloku ani gwa unu so onye obula metru ndi igbo aka ihe odachi ka odachi ga hu onye aha anya anya na si no wo onye obula we le na ulo we hi mere ya onu ego sotara no hi ona rie ya akwa nwa anwu anya na si unu na ndi igbo unu unu we ndidi ndi ni na we ra hu unu were ga zo hi ndi ni na we ra ha biafra were ga so ihe re do biafra gulu le ko twa ga si awon ha ga won wi here ha ni le otu otu every onye obula putra ni if you came out to deceive the people every deceiver of the Igbo people everybody who came out to deceive and cheat and lie and steal in the name of Biafra you will die disgracefully mbara do ya owo yi he take repentance eje eje adam come go church there no amount of service will save you no amount of fasting will save you owo yi dibia ga so putagin onye obula mere ndi igbo ihe ojo ga awuriri nihi na agbanyeghi na ndi igbo bu ndi na ata hu no ubochi nke ta onye nwani ka hru ha na anya akwa ihe onye amai ku na bible
obezo
na ndi ju
obezo
na ya agwa gi ndi ozo si ha beba ta ndi ju a no ya ba geta ndi ju a onye ọzọ si ebe o si bịa mmanya aka ya na-esonye ahụ ihe ọ bụ ihe ọnọdụ ndị igbo nọ n'ụbọchị nke taa ndị niile ji aha ndị igbo na-ezu ohi unu lekwe ndị niile mere ndị igbo ihe ọjọọ otu anya na-eme dị ha n'ụbọchị nke taa onwe ndị dị ndụ na-ere ere they are alive and they are decaying mpụ na-arịsị ha n'ahụ anya ga akpọrọ na aha aha ndị a ha nọ ya ihe ọbụla ha hụrụ na-eri n'ego ha anaghị ebu ibu si n'afọ ruo n'afọ onweghị onye ọbụla mere nyi ndị igbo ihe ọjọọ dịka bekee na-ekwu gaala n'aka nkịtị they can't go scot free ihe na-abịa anyị na-ewetara n'ozi n'abalị nkịta na-asị n'ụlọ Obasanjo gbara ọkụ ebe o zuru ego Naijiria were gaa n'ụlọ gbara ọkụ onye ọwụla banyere na Naijiria ihe ọjọọ ga-adakwasị gị ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ ga-adakwasị ma anya esi gị na Naijiria pụọ anya ga-anwụsị n'ime Naijiria.
Director, do you know that during the term of Obasanjo, most of the Igbos who have their containers from Tinkine Island were seized for just no reason. They were seized so that the Igbos would not progress. And do you know the funny thing? Igbos progress always stay in the, if it's not in Yoruba land, it's in the northern land. You go to Alaba, the Igbos build houses there. You go to the north, Abuja, the Igbos build houses there. So the Igbos that have all their containers in the sea were just seized for no apparent reason. And Obasanjo is one of them. So if his house is on fire, to me it's not surprising. Just like Barrister was citing, whoever that contributed in the hardship of the Igbos. I remember when Awolowo was alive, Awolowo says during the Nigerian Biafran War, the only way to kill the Igbos is to starve them during the Nigerian Biafran War. Do not allow them to eat.
Do not allow them to eat.
Oh, yeah. We suffered Koshoko.
It's terrible.
Some of our brethren, brothers are still in the French territory. Some of them are still in Gabon. Many are still left in French land because of Awolowo. Starved them. And what happened after the starvation? Yes, the Biafrans were
wicked. And the Kwanya Nuku, and look at Anas, Kedi Hebu Biafra, Kedi Biafra, Jiwedile. Ihe Biafra, Jiwedile. Bruna ndi mmadụ anwụgo, millions of people have died because of Biafra. And unjustly too. Millions of Igbos, millions of Biafrans from different parts of South have died because of Biafra. And kedu ihe Bible kwuru? He who sheds blood must die. So that is what Nigeria the issue of Biafra is a nemesis for Nigeria today. Nigeria can never know peace. Nigeria can never progress until that country disintegrates and dismembers. And ndị Igbo niile ya bụ okwute okwu ihe na-eme ndị Igbo ha emechie ntị fa mechie anya fa ha na-ekwu dat na onwere ihe na-eme ndị Igbo na a na-egbugodi ndị Igbo na a na-egbukwa ndị ọzọ ndị niile anwa bụsi ndị Igbo na-ekwu ihe a ha ga-eji anya fa fụ ntị fa maka na ajọ ife bụ ajọ ife. Nigeria is burning today. Nigeria is disintegrating steadily because of Biafrans that they murdered, they killed, they massacred unjustly. Nigeria will never know peace.
Never.
Igbo land will never know peace until we begin to recognize and defend the memories of our heroes and heroines who have been massacred unjustly, and also begin to remember them. Until we begin to build senators, until we begin to have a conscious effort at memorizing or celebrating their memories and remembering them, we will never know peace. Until we begin to stand up, to know the truth, to recognize the truth, to defend the truth. Until we begin to tell our brothers the truth. Until we revert to the traditional
values.
Yes, of one near the number. Of Oyaga na Wanye, we never know peace, we never progress.
Oh, is your question? Oh, you can look at Garaga. I'm not a barrister, Simba, no Gaga, my doctor, Gamba, Hasimba. How you do? Instead, that God is out to destroy the Igbo race.
No, he won't destroy them.
God, oh, no, you have so. I say, ask your trouble, boy, this guy can't hanya. Go. Oh, no, it was a tuna case, destroy him, man.
It's a passenger, an Igbo man. He's destroying his house.
Oh, one nanye anye okwana madole kwa no ba na na ala Yoruba kan di Boko Haram buru awu madole na ya ala Yoruba we shade nu kwa wosa awu madole na ala Yoruba ku munna ha na esi ala beke lota medical doctor agbuo ya ijojo
barrister simple and short. Any enemy of Biafra, whether from within
or outside, yes, will suffer.
Must suffer.
Thank you. That I believe.
That is simple and short.
That I believe.
Thank you.
Anywhere.
Touch not my anointed.
Thank you.
That is what the Lord
this
said.
This is what I stand on. So, director, stop saying that God will destroy the Igbo people. No.
If they do not change, they will be destroyed.
Those, director, those.
No. It is not a question. Those that do not want to do the
thank you.
Lord will be. Can you
please be specific? When destruction comes, everybody is consumed.
Everybody is consumed.
Order.
Nobody is spared.
Director.
Yes.
Not everybody, please. Don't make you make me to fear.
Barrister, because yes, not everybody.
Yeah, go ahead.
I am 100% support of what Nnamdi is saying. Because Achoba, kedihe batana, calamity, ajuhenine. All that you need to do is to be a good person. Just like we are saying, how many people have come back from America, from United Kingdom, and they are kidnapped? They are destroyed. They are killed.
Director, please, you and Uche are trying to impose a lot of things on my head. What I'm trying to say here is, Uche, you said it earlier, whoever causes trouble, you cannot cause trouble and then you come on me. If Uche causes trouble, that trouble will be on Uche. If Imam Mezu causes trouble, it will be on Imam Mezu. If director causes trouble, it will be on director's head.
If the entire Igbo land failed to defend the truth and recognize the truth,
boy, you will not be all
on Igbo land.
Now, can you of us
are
Thank you.
ndewo na bible no no